wa hamba wena wathi uzobuya. Loku wa hamba wena wathi ngikulinde. Loku wa hamba wena wathi uzobuya. Loku wa hamba wena wathi ngikulinde.
Kahle kahle kwenzakalani Joe, why wenzakaso, why wenza ngathawaza ngifuni lutho ngajo. Ngihlele ebhodleleni ngibuzwa kahle uma ngishaya i-toll. Ngihleli nale pain hoping one day uzongayikhola. Ngisacabanga ngawe angilalanga ubusuku bayizolo. Ngiziba namanokho ngirole isigangi sami ngishaya i-bomb. Endifuza ngikhumbula buya sithanda ungabi shy walls. Ngihlale ngifuni info ngawe ngingenaso ne-spy calls.
Lokuwahamba wena wathi uzobuya. Lokuwahamba wena wathi ngikulinde. Lokuwahamba wena wathi uzobuya. Lokuwahamba wena wathi ngikulinde. Awusangiphakamisa, awusangiphakamisa, awusangiphakamisi. Awusangiphakamisa, awusangiphakamisa, awusangiphakamisi. Awusangiphakamisa, awusangiphakamisa.
I love you with my mind, I can't do this with my heart. I told you from the start, I was with you from the start. You said it was a case and I believe you made it work. That kept on every promise broken, we can never live. And I was down for you, but still you wanna fight anything for you, better than any soldier. Tryna pay my heart to you, but I keep running out of pain. Tryna tell you how I feel, but I keep running out of chance. Cause
lokuwahamba wena wathi uzobuya. Lokuwahamba wena wathi ngikulinde. Lokuwahamba wena wathi uzobuya. Lokuwahamba wena wathi ngikulinde.
Awusangiphakamisa, awusangiphakamisa, awusangiphakamisa.